Yo. Watch out.
Remember where you got from. Zambian music published. Don't see old.
Tikamiwana kandolo veve pizza. Mupusa kwa tuveze vitiza. Vaspenda tuma 10 pini. Bati ninjitili na ngongole kufikiriza. Bachipanga day ilikari istima kwata. Basi bati langiza pepa choka stata. Akambali mayako matila food tanki. Beta ninjilinga na majanki. Muli ulife nispaki na marich kidi.
Marich kidi
Panzaka ya tusunga peze po marich kidi.
No rich kid.
Unga oneke chipuba maiche. Dosa ya rich kid.
Ya rich kid.
Ioneka munga unafika. Boli na ma rich kid. Ma rich kid. Spending no limiti. Limbisha miti. Kashi siva pasa party. Six party kumiti. Genesa mu charity. Noti kupasa charity. Mutima ungale pure. I mean clarity. Shimfana chapungi salexas. Atate wake wakambati usaka pwezepo. Ise ukaponya cheki imosi. Bakupisha nokuza usaka pwelepo. Takulisa chirimba polipira renti. Wagai waspenda mapini yoni penti. Enzi mupongozi ya kulisa senki. Tikuma band restaurant. Shaki shaki. Tatowe la mpili mpili shikulu tacha. Fonti libe pata mbili lokula chacha. Ivifeti kamba baba vili komoni. Asivalo amoni chitika kuma komboni. None nkama ima ntinga kama. Pamusa kila wanchito wopenda drama. Vichinja poche makelo na ma PM ise fuaka. That's why still the same. Tikami wana kandolo veve pizza. Mupusa kwa tuveze vitiza. Vaspenda tuma 10 pini. Bati ninjitili na ngongole kufikiriza. Bachipanga day ilikari istima kwata. Basi bati langiza pepa choka stata. Akambali mayako matila food tanki. Beta ninjilinga na majanki. Muli ulife nispaki na marich kidi.
Marich kidi.
Panzaka ya tusunga peze po marich kidi.
No rich kidi.
Unga oneke chipuba maiche. Donza ya rich kidi.
Ya rich kidi.
Ioneka munga unafika. Boli na marich kidi. Marich kidi.
Rentu ya pupa 5 months leve badi pila tish. Sima ya nyama elo veshi ni kafishi saini mia. Veve iwa chosa rush bin so contendi saini. Chemba ngofuna kuchita wiz muri sneaker. Avomo spenda net worth ya kuwa. Natinga vakuja venoma kabira kutia kusiba. Pressure yonkara na mwanama ya yamu zaku salari yaku. Jeba gulila ya paprai chako beta na wakwanga kuchiti panga plani ya kanyerele. Nazonga kwa tuunga befe bare chako telele. You got the pass skip tilipe yako ni kelele. Nisafia koe nosha wache uso stinga telele. Ise na rich kid ni toma njeri ya tipaki ya. Ise ni chetunu na chetuse. Kisunga mkwa nise rich kid ya dosa itari. Mantri kipa puchira salari ya pariri. Kuzimia phone kakuuza titumi FF. Andava uza kuriza phone kasi mamonta za kupempwa. Avoma spenda daily sawala liperos. Kukura kisa good life but not kocho za kusosu.
Tikami wana kandolo veve pizza. Mupusa kwa tuveze vitiza. Vaspenda tuma 10 pini. Bati ninjitili na ngongole kufikiriza. Bachipanga day ilikari istima kwata. Basi bati langiza pepa choka stata. Akambali mayako matila food tanki. Beta ninjilinga na majanki. Muli ulife nispaki na marich kidi.
Marich kidi.
Panzaka ya tusunga peze po marich kidi.
No rich kid.
Unga oneke chipuba maiche. Donza ya rich kid.
Ya rich kid.
Ioneka munga unafika. Goli na marich kid. Marich kid.
Bonse kunotina konka musinje. Antisocial ni mazipo vangani simtle. Muzale muzamba mangwala kutiche mupishe. Feni maimba vina sweetie basimpe. Kuchilinga na rich kid. Kwa last yamba masettingi. Nidi mu pressure nisa kila 20 ati broken. Tuchirimba for matupini. Kunota kula na mazuki. Tulibana by file angaka penshima. Kulipete nilina tono mweo wa kwashima. Yemba makuita nilata shati ya pianzima. Na place 5 kulumu kuka placing. Na kupanga mula ntuna rich kid. Pakwa uba pwela ba mtosa. Ineba kwa tupo pwela kuniwona. Tulipeko nangu 20 kuncho kuniyokosa. Munga chiala life niyoposa. Nchito sanga 7 mudela wakiana mufaka pa salary. My account pana suja na ndala meza chati na suja kote ni mafoto mugalari. Koma fiwa mine kena ngani watarari. Nisipaki na marich kidi.
Marich kidi.
Pazaka ya tusunga pese po marich kidi.
No rich kidi.
Unga oneke chipuba maiche donza ya rich kidi.
Ya rich kidi.
Ioneka munga unafika goli na marich kidi. Marich kidi.
Yeah.
Remember where you come from. Some of your music published on CO.